please continue to remember that God causes the sown word.
Cela niqhubeke nikhumbula ukuba uThixo wenza ilizwe elitshaliweyo ukuba lithwale iziqhamo. Uthembisile kwaye alikubuyela kuye lilambatha kodwa liyakuphumelelisa oko lithunywa ukuba likwenze. Kwaye siyakholwa ukuba uThixo uthumelele umyalezo wokugqibela ngenjongo ephezulu. Ukutsho ke ukuba abize ibandla lingumtshakazi ukuze alizise emgcini, ukuze alilungise, ukuze ahlise abaphakamileyo, aphakamise abaphantsi, omeleza ababuthathaka, aze azise abantu abulungiswe kakuhle enkosini xa uYesu Kristu ebuya njengomyeni ezokuthabatha umtshakazi amsekhaya. Kwaye ndithanda ukunikhumbuza ngezinto ezimbini. Into uYohane awayibonayo kwimibono kwisiqithi sasePatmos, wawubona umtshakazi ulungiswe kakuhle, umtshakazi wemvana. Thiza, ndiza kubonisa umtshakazi wemvana. Umzana uBranham naye ngokunjalo wayenombono njalo. Wawubona umtshakazi, wabona indlela waphuma ngayo emgcini, kwaye wabona ukuwabuyiselwa kanjani emgcini xa kusondele ekupheleni. Kwaye siyakholwa ngeentliziyo zethu zonke ukuba bonke abayinxalenye umtshakazi baza kubuyisela kumanyathelo angcwele. Akuyikubakho batshakazi ababini abohlukileyo okanye imiyalezo eyahlukileyo okanye iindlela ezahlukileyo. Inye inkosi, lunye ukholo, lunye ubhaptizo, linye ibandla njengesisekelo senyaniso. Ncwadi yokuqala kuTimothi isahluko sesithathu mqolo weshumi nesihlanu. Mnye umtshakazi kaYesu Kristu omamela kuphela kwilizwi lomyeni. Ndinokungafihlisi okupheleleyo malunga noku ngokuba andizijongi mna ngokwam okanye ndijonge imeko ezingqungileyo, kodwa ngenyaniso ngokwendlela yokubona engcwele ndiyabona ekupheleni kwesisukulwana umtshakazi ungenabala ungenambimbi oza kudibana nomyeni. UPawulo sele ebhalile ukuba inkosi iya kukwazisa kuyo ibandla, bandla engenabala engenambimbi lihlanjiweyo egazini lemvana, langcwaliswa ngelizwi lenyaniso, latywinwa ngebango likaThixo ngomoya ongcwele kude kube yimini yentlawulelo yomzimba wethu. Xa ukukonakalayo kuya kukwambatha ukungonakali, okukufayo kombathe ukungafi. UThixo ukumisele, ubhala phantsi elizwini lakhe. Ngoko ke siyakholwa kuya kwenzeka ngolo hlobo. Ungathi amen kuloo nto ngokweepesenti ezilikhulu. Lo ngu ewe ngu amen uThixo utshilo. Omnye umntu uyandibuza izolo by Austria eSalzburg into endicingileyo malunga ne-ozone layer sele iyintshayelelo kwinto ezawukwenzeka kwixesha apho uThixo ezawukwenza elungisa umonakalo owenziwa kwaSirayeli. Ngabafundanga nayo iBhayibhileni uba liyawufika ixesha apho inyanga izawuba nokubengezela kwelanga elikhoyo, ilanga lizawubengezela kasixhenxe ukubengezela kwayo xa uThixo elungisa umonakalo wenziwa kwaSirayeli. Ngubani phakathi kwenu wakufundayo? Ewe, izandla zimbalwa ziphakanyisiwe. Bona esinye okanye sibini kulungile. kwaye ndiza kufundela ke ukuze ukwazi ukuba kubhaliwe eBhayibhileni kutsho ke pha kumprofethi Isaya kodwa engumxholo wethu lo namhlanje kuzoba sencwadini okunitsi kobhalwa ngako kodwa okungenene kubhalwe elizwi likaThixo kumele uba ngu-Isaya isahluko samashumi amathathu umxholo wamashumi amabini anesithandathu Isaya isahluko samashumi amathathu umxholo wamashumi amabini anesithandathu ukukhanya kwelanga kuyakuba njengokukhanya kwelanga nokukhanya kwelanga kube kasixhenxe njengokukhanya kwemini ezisixhenxe ngemini yokubopha kukaYehova ukwaphuka kwabantu bakhe apholise ukuphalusa kokubetha kwakhe kwaye noxa oku kuza kwenzeka nisekile phambi kokumiselwa kubukumkani be-millennium cinga ke bakokwenzeka ntoni xa ilanga linamandla amatyeli asixhenxe ngaphezu bakunjalo namhla kwawukwenzekani ntoni eshiyekileyo ngoko kwaye xa inyanga izawuba njengelanga kuzawubona ukuba ayingomakholwa eyayiziziyatha ukuba bakhole ilizwi likaThixo ngentliziyo yabo kodwa indoda amadoda azizilumko belihlabathi aza kukhala xa ubushushu bugqobhozela kuzawuba kunintsi abazokunyamezela ngokuba baye bamenza intlekisa uThixo baze bahlekisa ngaye singavuya sibe njani uba sikholwe ngendlela esitsho ngayo isibhalo kodwa njengokuba nditshilo ayingomxholo wethu lowo namhlanje ngokuqinisekileyo kunintsi esiseza kuthetha ebantwini egameni lenkosi kwaye ngemba ukuba lo myalezo uza kufikelela kulo ihlabathi ngokupheleleyo masibuyele ngokukhawuleza kwindumiso isahlulo sekhulu eneshumi enesithathu o nina bakhonzi benkosi lidumiseni igama lenkosi benokuthatha zonke uba bonke abaguquleli bebhayibhile babize la gama ngaloku ixesha apha sithi inkosi ithi yawe besinokwazi ngokulula ukuba makadunyiswe uyawe inkosi eyazityhila kwigama layo lomnqophiso malibongwe igama lenkosi kusuka kweli xesha uyaphambili nangonaphakade suka ekuphumeni kwelanga kude kube sekutshoneni kwalo yazi uba abantu kulo lonke ihlabathi bayidumise inkosi apha imini phaa ubusuku apha ilanga liyatshona phaa liyaphuma kuyo yonke indawo abahlanguliweyo badumise igama lenkosi ngokuthi inkosi iwaphakamele onke amazwe uYehova ubuqaqawuli bakhe bungaphezulu kwamazulu kubana ufana nenkosi uThixo wethu ohleli phezulu ozithobayo ukuba azibone izinto ezisezulwini nezisemhlabeni ujonga phezu kwabantwana babantu usijonga ngenceba asisikelele uThixo akazibekeli bucala emihlanganeni yabangcwele kodwa uchasene noko ukhona ngokwentando yakhe kwaye inkosi yanika isithembiso athi xa ababini okanye abathathu behlangane ngegama lam ndiyakubakho mna phakathi kwabo masikholwe ukuba ulapha namhlanje ukhona namhlanje umzane wethu othandekayo Ogin Tai Unseen usifundele elizwi ngemvanje kwisithilelo sahluko sesine mhlawumbi umxholo wamashumi amabini anethoba apha ithi
What does the scripture say? What does the scripture say? That is what matters. Not what do people say. What does a preacher say? What do you say? What do I say? What does the scripture say? What does the scripture say about the end times? It will be as it was in the days of Sodom and Gomorrah. It will be as it was in the days of Noah.
Apa ichi sitina isipalo.
Many false prophets and false Christs will appear. What says the scripture? A time will come when they will not endure.
Kuma Galati 4 verse 29. Apa ichi sitina isipalo. Le ayibinto ebaluleke kakhulu umbuzo. Uyela ngokukhawuleza. Omnye umbuzo ukhokhelela komnye ukuba isibhalo sithini na ngale nto. Isibhalo sithini na ngamaxesha esiphelo. Isibhalo sithini na. Sithini na isibhalo. Nantsi yona nto ebalulekileyo. Hayi ukuba bathini abantu. Okanye uthini umshumayeli. Uthini wena ndithini mna. Sithini na isibhalo. Sithina isibhalo malunga nexesha lesiphelo. Kuzaba nje uba kwakunjalo kumihle Sodom neGomora. Kuyawuba nje uba kwakunjalo ngemihla kaNowa. Sithina isibhalo ngexesha lesiphelo. Kuzawubakho abaprofeti bobuxoki noKristu bobuxoki. Sithini ke isibhalo. Lizawufika ixesha apho bangazuyimamela imfundiso ephilileyo. Oh, singaqhubeka. Kukhona umxholo inhloko esithi sithina isibhalo. Sithina isibhalo kuwe nakum. Yabonani ndiyakuthumela kunu Eliya umprofethi. Ingekafiki imini enkulu eyoyikekayo yenkosi. Kwayenkosi ngokwayo isixelele. Ikungqinile. Kumateyu sahlose shumene sixenxe. Umqolo weshumi neshumi nanye. Inene kuya kufika tancu Eliya. Abuye azimise zonke izinto. Singaqhubeka sibuze. Sithini na isibhalo ngaloo nto. Kwaye siyakhona. Ukuba isibhalo ngokunjalo sizalisekile kweli thuba. Uba uThixo wayefuna ukuthumela indlala phezu komhlaba. Kwaye ngokunjalo kuzalisekile ukuba ukutya kwenziwa kwafumaneka. Oko ngoko kumele kwahlulahlulwe ngexesha elililo kwindlu kaThixo. Omnye angaqhubeka abuze. Sithi na isibhalo malunga nako oko. Bathandekayo, ndithanda ukuba ndabelane nani nonke ngako oku. Ngokuba kuthe kwabaluleka kakhulu kum ngokwam nje ukuba sithini na isibhalo malunga nako. UThixo uyibona njani na le meko nalo inqaku. Eyona nto ebalulekileyo ayo ndlela abantu abayibona ngayo, ayo nto abantu abayithethayo ngako, kodwa yinto esitshoyo isibhalo. Masiqhubeke kulo mxholo. Kakhe kakhe bendifuna ukufunda imiqolo embalo kundumiso isahluko sekhulu eneshumi enesine uba sinike umxholo nje okhawulezileyo kusondele entliziyweni yam kundumiso isahluko sekhulu elineshumi enesine. Ekuphumeni kukaSirayele iphutha kwendlu kaYakobi ebantwini abantetho ingaziwayo, uYuda waba yingcwele yakhe. Israel waba sisikumkani sakhe. Namhla ndithanda ukutsala nje umfanekiso phakathi kokufuduka kwabantu bakwaSirayeli phantsi koMoses baze bangene kwilizwe lesithembiso phantsi koYoshua, ngokunjalo nokufuduka kwebandla lomnqophiso omtsha ekuqaleni kwalo nokungena kwalo kwilizwe lesithembiso ngoku ekupheleni.
One comes out of the other, and we believe
zikhona indawo ezihambisanayo kuzibhalo ezingcwele kwaye zize ziziprofeto ngokwemvelo. Kwaye into leyo ke kumele siyithabathele entliziyweni siyiqaphele. Xa uThixo akhokela abantu bakhe baphuma, xa wazalisekisa isithembiso abasinikayo, hayi ngaphambili kodwa ngela thuba, uYuda waba yingcwele yakhe, ingcwele le adla kuyo. Apho nokumisa khona intende yakhe, apho wathetha noMoses kwilifu elingummanganiso ekungeneni komnquba, alapho akhapha khona abantu bakaIsrayeli. USirayeli yayisisikumkani sakhe. Ungabona uba kukhona umahluko apha phakathi koYuda noSirayeli, njengoba kukhona umahluko phakathi kwebandla kunye nomtshakazi, omnye uphuma komnye. Kwaye siyakholwa uba uThixo unayo ingcwele emhlabeni, kwaye ngumtshakazi wakhe amnyulileyo lowo. UThixo wathi akahlali esikwisakhiwo esenziwe ngezandla zabantu. Wathi izulu itrone yam, umhlaba sihlalo senyawo zam, kodwa iphindawo yokuphumla apho nokuhlala khona. UThixo unabantu emhlabeni, kwaye ungajonga ekuphazameni kwakho nasekuthathakeni bakho uzibuze umbuzo, ingaba ingandim, ingaba ndingowalapha mna ndithi kuwe ke ngokholo nangokuqiniseka ukuba thina abakholwa ilizwi likaThixo elanikwayo ngesityhilelo ngokungqalileyo kuyaleleni kaThixo ngokwento uThixo ayixela kwixela ngaphambili, ukuba thina esilukholwayo ilizwi latyhilwayo asingokhe ngokungakucela ndikubuze ndithi ndixelele, kumele ngobani ngabo bagqitha uThixo ecaleni, bayigqithayo into ayenzayo ngoku, abayinyelisayo, abade bajonge ngokusola thina thina bakholwa ngokweBhayibhile. Hayi, yayingabantu abakhokhelwa baphuma, abo uThixo wahlala phakathi kwabo. Ngoku ngabantwana bakaThixo abathe bakhokhelwa baphuma phakathi, aze uThixo somandla ahlale phakathi kwabo. Kulapho ilizwi lakhe likholwayo linikwa imbeko, apho amkelwa khona anikwa imbeko, apho ilizwi lakhe linendawo kulapho naye anendawo, apho ilizwi lakhe linegunya kulapho naye anegunya. Uyayibona uba ingantoni? Imalunga nelizwi ngokuphelela kwalo, hayi nje imizekeliso emba umntu angayibhekisela kuye okanye ayikhuphe emxholweni. Ngokulula nje imeko yokuvumela uThixo ukuba abe yinyaniso bengcwele kuzo zonke izenzo zakhe. Ukuba thina sinayintlonipho, hlonipha izenzo zikaThixo ezithe zangqinelwa ngendlela engummangaliso, ngokunqulo lwethu liyalambatha, liyalambatha lilize. Ngoku singaphela sifana nabantu bakwaSirayeli sicula indumiso ngemvakalelo zangaphakathi, kodwa ukucula ngemvakalelo zangaphakathi singenaThixo. Ngoku sibingelele singenaThixo, sishumayele singenaThixo kunjalo, ngoba uYohane owalungisa indlela elungisela iNkosi owakhokela abantu kuye, ngoku uThixo uthe wakhupha umyalezo kule mihla ngokwelizwi lakhe. elokufundisa lesichilelo lokulungisa lokukhalimela ukukhokhelwa kuphunywe kuyo yonke into ecasene neBhayibheli sikhokhelwe singene kwinto engokweBhayibheli igwele elidala izithethe ezidala ulwazi oludala konke kushiyeka ngasemva yabona yonke into ibantsha kwaye siyabuza kulo lonke inqaku ukuba sithi na isibhalo ngobunye bobuthixo sithi na isibhalo ngobhaptizo ubhaptizo lwenziwa kanjani na ngokwesibhalo ndixelele sithi na isibhalo malunga na onke la manqaku lana aphakathi kwabantu nditsho naphakathi kwamakholwa okomoya abakhokheli bokomoya njengoba uMoses wakhulisa izihlangu zakhe nayoshua wenza njalo ngokunika imbeko elizwini likathixo kwangenyaniso njengoba isitsho umprofethi u-Isaya ehlala kwingcinga yelizwi lam side sifumane ukumnika imbeko okungcwele uThixo ukuze sikwazi ukuza phambi kobuso bakhe ngendlela elungileyo size silamkele lonke ilizwi ngokholo ukuze insebenzo engcwele yenzeke phakathi kuthi ihamba mganyana apha ulwandle lwakubona lwasaba iYordani yabuya umva ulwandle olubomvu lwasaba ekufudukeni iYordani yabuya umva engeneni inkosi wayefana ekufudukeni wayefana ekufikeni wanika isithembiso wabakhokhela baphuma wade waqinisekisa ukuba aba bantu abatshabalelanga yango apho yonke into yayomile iludwayinge kwaye kuba ngoku kumele sihambe uhambo lwasentlango ngoku asithi ngcono sisele phaelweni kuliwa losindiso nokuba amandla amakhulu kathixo awathilwanga ngeli xesha masingadinwa okanye sinxanwe kodwa ngovuyo sitsale amanzi kwiqula losindiso kuba uThixo naye wayenenceba wade koko akabamba abo banempazamo ngokuchasene nabo noxa wathi bamka bonke baphama umbuke ngentliziyo bangazilandeli iindlela zam kodwa ekupheleni unendlela yakhe ebantwini bakhe lo wabathwalayo wabadlisa imana wabankcenkceshela ngamanzi wabanika amanzi avela kwiliwa yabhala upawulos kuncwadi yokuqala ukorinti isahlo seshumi kuba basela kwela liwa lokokomoya elalibakhapha elaliwa lalinguKristu itshona namhlanje sisela kweliwa lokomoya njengoba nditshilo akho kunintsi kwamandla kathixo okatshilwayo ngemiqondiso nezimanga apha kolu hambo oluhamba intlango kodwa uThixo zabashiya abantu bakhe wabanceda wabonelisa ukulamba kwabo nokunqana kwabo nathi singathetha into enye uThixo akasishiyanga okanye akasilahlanga
and the Lord said I will be clean
apha kulamaxesha embalela sinikile ilizwi lakhe njengokutya, waze wakholisa unxano lwethu lokomoya. Ke kumntu odinga uba atshabalale, kodwa ukuchase noko sithe somelezwa, sahlaziywa kwakhona nakwakhona, hayi ngenxa yethu kodwa ngenxa yokuthembeka kukaThixo. Apha ithi ulwandle lwakubona lwasaba, iYordane yabuya umva. Babona ntoni na ulwandle? Lwabona bana iYordane? Hayi kuphela uMoses noYoshua, babona iNkosi eyeyihamba nabantu bayo, igade ilizwi layo ukuze alizalisekise oku kuyawuba yinyaniso ekupheleni. Ngokuqinisekileyo hayi ngenxa yam, ngokuqinisekileyo hayi ngenxa yakho, kodwa ngenxa yelizwi likaThixo, ngenxa yokuthembeka kwakhe nokunyaniseka kwakhe. UThixo akanakushiya ilizwi lakhe lingenzekanga, akawushiya lingazalisekanga, uyakulizalisekisa. Masaki Bloho kunqophiso mtsha. Kwenzekani ekuqaleni? Kwenzeka imiqondiso emkhulu nezimanga. Omnye unokubuza oneqhenqa oweza enkosini wathi, ndifuna ukucoca. Yathi inkosi, ndiyakwenza, coceka. Omnye angabuza iqhenqa yayintoni na le wayibonayo, yayingubani owaba negunya phezu kwakho? Iqhenqa belinawuphendula lithini? Hayi kuba ndabona oneqhenqa, kodwa ndabona inyanga enkulu, inkosi ephilisa abagulayo. Kuba omnye benobona indoda imfama, bawabona ntoni na? Ndiyazi impendulo yakhe yawuthini. Awuthi, ndathemba inkosi, yena wakwenza. Yayintoni na kuwe bumfama obukwenze ukuba umke thulu, obukwenze ukuba umke? Yayintoni? Yayintoni na wena lulwandle ndini? Wena Yordane wabona ntoni na? Kubani wakwenzayo? Wabona bani? Leliphi igunya walivayo? Amandla kaThixo uSomandla. Zintanda, ndiyakholwa kuko oku. Amen. Nkosi mzana othandekayo, nam ndinjalo, sonke siyakholwa ngeentliziyo zethu zonke, hayi nje kwinkosi yethu. Sinokubuza, yayintoni na kunina abantu bagulayo ababe laliswe kwizitrato zaseYerusalem banilinde athi uPetros adlule? Yayintoni na kunina abantu bagulayo? Nabona ntoni? Nabona nje uPetros nava nje isithunzi sakhe endlela ethile njengoba wayegqitha kuni. Sithini ke ngabo bonke abantu abagulayo? Babeka ithemba labo kuThixo uSomandla, bazi ukuba uSomandla xa yayingenguye emhlabeni wayenokusebenzisa abaprofeti abapostile namadoda kwaThixo, abo athi ngabo enza umangaliso. Yayingengobantu, yayingamandla kaThixo abonakaliswayo mkholo lwabo. UThixo awabasebenzisayo bebonakalisa amandla kaThixo ukuze lo nkuzuko lunikwe uThixo uSomandla. Omnye nokubuza abo ithefu babekwa ithefu zikaPawulos, kwenzekani kuwe? Wabona bani na xa wawunamava akho? Yayiyinkosi owazityhilayo phakathi kwabantu bakhe ekuqaleni.
Because of the promise he has given, I will be with you always, even unto the end of the world. He said it, and that is how it will be. I believe that he spoke the truth. And here too we could ask, what does the scripture say?
Kwabonandoni,
with you always, even unto the end of the world. Again and again we must ask ourselves the question,
ayikuphela abantu babona amandla kaThixo esebenza kulo
ikho.
Oko kunye kwakulungiselo lukamzana uBranham, kwayinto uThixo awayenzayo ngalulungiselo olwabuyiselwayo lo mthunywa kumele kwaye uya kukwenza kumtshakazo obuyiselweyo. Anakuthandabuza ngako oko kuba bekumele ndikwenze. Ngoku mhlawumbi benoba phakuphaku ndibe nexhala ngaloo nto, kodwa icebo likaThixo sele liphunyelelisiwe lilungile njengoba lisitsho iculo apha sixelelwa. Sixelelwa ngofuduko kunye nokungena kokubini ubhekisele kwizithembiso zikaThixo. UThixo wathi kuAbraham, kwiminyaka engamakhulu amane yathumela inzala yakho uba iphume kwilizwe lobukhomboka eyiphutha. UThixo wathembe kubazalisekise oko xa lifika ixesha. UThixo zangathi uzawubakhokela baphume, kodwa uThixo wathi uyawubakhokela bangene, ndiza kunika ilizwe laseKanani. UThixo iwathembisa, yayisithembiso siphuma emlonyeni wakhe. Xa lafika ixesha kuko oko uba kwenzeke, inkosi uThixo ophilayo wayekhona kwakhona, kwaye ekhona esisebenza kuloo nto. Siyazi uba uThixo unathi, nditsho nakweliphi na ixesha oku siqinisekile ngokuba wathembisa wathi ndiyawuba nani kude kube sekupheleni kwehlabathi. Wakuthetha kwaye kuyawuba njalo. Ndiyakholwa uba wathetha inyaniso. Nalapho kunjalo sinokubuza uba sithini isibhalo ngaloo nto. Isibhalo sithi ndiyawuba nani amaxesha onke kude kube sekupheleni kwehlabathi. Kwakhona nakwakhona kumele sizibuze umbuzo othi ngaba sithini na isibhalo. Isibhalo ke sithetha ngexesha lokuhlaziywa, lokubuyiselwa, lokubuyiselwa kwento zonke le imvula yangasemva komsebenzi omfutshane namandla uThixo ukukwenza ukuba uya kuvuka njengakwimihla ngaphambili uba aphumelise umsebenzi wakhe. Khumbula isibhalo esikuyisayo isahluko samashumi amabini anesibhozo kwaba kuisahluko sokuqala umqolo wesihlanu. Zinintsi izibhalo kumaHebhere kwaba seRoma naphi na. Asifuni uya kwiinkcukacha kodwa ngenyaniso kukhona lesinye okanye ezimbini. Zinintsi izibhalo kumnqophiso omdala nomtsha esifunyanwa kuzo, kwaye ngenxa yezibhalo sinethemba eligwetyelweyo kuThixo, kwaye siyazi ukuba akanakusilahlekisa. Ngochase noko kwa ingcinga ethi uThixo akanakwenza ingcinga ethi uThixo akayinakuyenza into ayithethileyo sisithuko eso. Nabantu ongamkholwayo uThixo umenza ixoki. Mele sifuni uba singazijongi thina, sijonge iimeko zethu. Kodwa sijonge enkosini, sijonge kuye nonke nina ziphelo zehlabathi ngenyaniso kulolo hlobo uba uThixo wenze umntu agxhomeka kuye. Cinga kuba singenza yonke into ngokwethu kuphela egameni lenkosi. Hayi, intoni ebesinganokuyenza? Omnye beza kwenzoku, omnye enza ukuya. Omnye umntu bezakwazi okwaneleyo anokwenze kuba ufuna uThixo anikwe imbeko. Wonke umntu ufuna iinto ezinkulu ukuba zibekeke. Kwayintoni eyokwenzeka ngoko? Kukubhideka okukhulu ngeendlela zonke. Hayi, umjikelo ogqibela ukhayeleka wohlukile. Ukwahlulahlulwa nokungena kuyo intando necebo likaThixo. Uze ume unyamezele ukuze uthi ngoko ube nobungqina kwaye komsebenzi kaThixo namandla ekupheleni kweli xesha lobabana. Ayisithi abamkhonzayo uThixo, uThixo usebenzisa thina ukuba enze loo nto ayithembisileyo elizwini lakhe. Siyawuba inxalenye nje kuphela elizwi lakhe, kodwa sifuna ufika kwinqaku apho inyaniso kungatshiwo kuthiwe lena ingcwele kaThixo wethu, lona ngumhlangano apho uThixo akhoyo. Pha ithe yacaca ukuba ukhona yena phakathi kwethu, kwaye siyakhoyo ukuba ixesha eliza kuza apho abantu bangadingi uba babuze kuba uThixo wakho, kodwa bakuza bezoba namava kunye naye uThixo. Kwaye ndikumele oko ukuba ngendlela enye le yoba inkosi yakuxhobisa indlela emazi ayibandla lomnxophiso omtsha waxhobisa ilungisela inkonzo ze libe nobuqeqawule ngendlela enye ibandla libizwe laphuma liyakuqhotyiswa ngamandla lixhobe lifakwe enkonzweni njengomyeni njengendawo yesitshilelo kuThixo wabantu abakholwayo. Ndicela kwakhona mkholwa uThixo, kholwa ukuba sele ekunikile izinto zingekabikho uba wakuthembisa elizweni lakhe. Masibe njengoAbraham owayibona into eyayingekabikho phayana ekujongile ngokungathi sele ekubonile. Kwaye zange zijonge imeko, zange zihoye imeko ezimngqongileyo ezazichasene nelizwi likaThixo. Kwaye zange athandabuze ngokungakholwa, kodwa waba namandla ukuba namandla elukhulwini ngoba wamqaphela ukuba uthembekile lo ubeke ngesithembiso. Kwaye uya kukwenza nokwenza oko. Ngoku ndiyakubuza, ingaba uThixo uthembekile? Amen, amen. Isiling bekumele uba luphakamile ngabo amen abavela emlonyeni wethu kwaye ewe nasentliziyweni zethu. Ide ithi ukuba asithembekanga yena ushiyeka ethembekile ngokuba akanakuzikhanyela. Kodwa nombuzo omnye ndifuna ukubuza, kwaye umntu ngamnye kuni aziphendule ngokunyanisekileyo ngaphandle nje kokusilela kwabantu esinokuba nako, ingaba ayilo lizwi likaThixo ingena entliziyweni zethu ngokwengcambo enzulu nakumphefumlo esithi siqhagamshelane nje ngokumangalisayo nalo kuthi kungabi naku kwenzeka kuba sizahlule kulo ngaba inyaniso leyo inyaniso kwayinto engayo ke yonke loo nto mangapha amaxesha ekumele ndiyithini kuqala abantu bakwaisirayeli baphethe isithembiso kwaye xa ixesha lokuzaliseka lisiza isithembiso ngoku bese siphela mna ndiye ndagcina uba ilizwe elityhiliweyo sele liyinxalenye yethu thina siyinxalenye yelizwe kwaye siya kuba seroma isahlulo sesibhozo into nayo enakusahlula elithandweni likathixo elikukristu uyesu inkosi yethu kwaye xa sithe saba namava ngothando lwakhe kuyo yonke le ndlela ingqungileyo athe wasihlangula ngayo wasixela zonke izono zethu wasinika ubomi obutsha bekumele usalile kuqala kwidileyo themba nokuba siziqonde kakuhle iziphalo intona enye esinokuyidolisa uthixo wenze iindlela zakhe sazazi wasibonisa izenzo zakhe kwimihla yethu wasinika imboniselo epheleleyo yento eyayikho into ekhoyo nento esaya kubakho kutheni ngokuba ungundinguye owayekho okhoyo oyakuza kwakusikudlulile ngoku konke okhoyo ukuze sibe kuko konke kwikamva ngalelizwe elityhiliweyo uthe watyhila kuthi imbali xesha langoku kunye namacebo ekamva losindiso ngoba bantu kwaye akekho umntu awayenokuzinika ngokwakhe kuve kwawela nyaniso kwawela emathangeni ethu nditsho inyaniso uba andihlolanga andikusebenzanga ngolwazi oluthile kuthe kwawa hayi ethangeni lam kodwa kwawela kwinzulu yentliziyo yam ngaso isityhilelo selizwi nesokomoya ekuqaleni be-ekho ulizwi ulizwi kuye uthixo kwa uthixo ulilizwi ekupheleni kumele kufane kanye iyure ekamelo leyobhara umzana uBrenham wayithetha ngalo kusaza ukwenzeka umcelimngeni kubo bonke ookumkanikazi bakabhahali nakuba kabhashera suka apha kumnyaka wekhulu elinamashumi ahlanu abantu bathi kwa bawubizwa abo banenkosi enguthixo ophileyo oyinyaniso njengoba kwakunjalo umihle kaeliya uba inkosi nguthixo ngokumkhonzeni umcelimngeni kumele uze kwayeyokuza uthixo usomandla kasusiyapha singena mpendulo uthi endlela emangalisayo aliphumelisa ilizwi lakhe aliqalileyo ngokuyintona kuwe wena lwandle olubomvu ukuze usabe yayintona kuwe yodane ukuba wahlulwe yayintona kubo bonke abo banoqaqawo lukathixo namandla abatyhilwayo yayibubukho obunqalileyo bukathixo kwayamandla kathixo ayityhiliyo ibali yayingesezo sithembiso nje kodwa kwathethwa okanye ilizwe elithethiweyo ewe ibingamava aphilileyo angcwele enyaniso abathe baba namava ngomsebenzi kathixo wokwesithembiso benikwa ngumoya wabo ngoku asinawulinde laa nto kule mihla hayi kuphela umyalezo wembuyekezo kodwa igunya elibuyisiweyo lukathixo ekukhuleni bakathixo ebandleni ekwabizwe baphuma apho izithembiso zokugqibela zikathixo zizakuzaliseka, mele zizaliseke ngoba uthixo ubanikile kuye usomandla waqalayo kwayeyawugqiba. Siyanika umbulelo ngoku nangonaphakade kwayentshan. Ungavumeli ukuthandabuza nokungakholwa kukubambe ngokulula nje. Ungamkeli zombini ezinto dakho onke. Ungamameli umthuli osele enyusa iPawulo umbuzo egadini yase-Edeni uba utshilo na uThixo. Ungamameli nakanye kwaye kuba ufuna uthetha intetho enye ngoko kumele uthi uyaxoka, ungaphinde uthethe enye into. Alikho ikholo lithetha noSathane. USathane akamkelwa, kuthiwa jikele emva kwam gqityiwe, ayikwenye into. Ukuba umntu ungena kwincoko kunye naye izoba kukuwa okukhulu ikholo elingakhe likufumane. Umtyholo akamkelwa njengexoki kwawuThixo unikwimbeko, uyadunyiswa njengoyinyaniso ngabo abantwana bakaThixo. Siyazi ukuba umtyholi okwalixoki kwasekuqaleni, kwaye siyazi ukuba uThixo unyanisekile. Ncwadi yokuqala uYohane isahluko sesihlanu umqolo wamashumi amabini, sikuye oyinyaniso, kwaye kuba sikuye oyinyaniso ngoku ubungqina balo owenyaniso abungqina bethu ngoku. Ngoku ukuthe inyaniso kaThixo ithetha nathi ngathi sidumise sisukise iNkosi ngenxa yobabalo lwakho olukhulu. Kuye uThixo kaAbraham, uThixo ophilayo olinde nje ithuba loba ugqiba umsebenzi wakhe. Kuye makubekho indumiso nembeko uzuko nodumo ngoku nangonaphakade. Amen. Nkosi ethandekayo, siyakubulela ukuba wena ukhona. UnguThixo ezulwini, unguThixo emhlabeni. Yanga igama lakho lingadunyiswa. Usukele ekuphumeni kwelanga ukuyotsho ekutshonini kwalo. Ngabo bonke abantu ilwimi nezizwe abo wena uthe wabenza abantu bakho ngalo igazi lakho laphalala emnqamlezweni, ngawo umnqophiso wawenzayo phaya. Nkosi ethandekayo, silapha sihlangene egameni lakho, silivile izwi lakho, sive ngokutsha uba sithina isibhalo. Oh, sixolelwe kwaye kwakhona sixolelwe. Wena wenze iindlela zakho uba zaziwe kuthi, kwaye ngokuqinisekileyo uzawuzenza izenzo zakho zaziwe kuthi. Ngoba kubhaliwe kwathiwa, niyamazisa uMoses iindlela zenu, izenzo zenu kubantu bakaSirayeli. Ngokunjalo nenze iindlela zenu kuba umprofethi wenu kwesi sukulwana sethu. Utshile iimfihlelo zakho ngaye, wabonalisa izenzo zakho ebantwini bakho. UnguThixo omkhulu, akho mbuzo ngaloo nto. Uthethile ilizwi lonke labakho, uthethile kwaze kwabakho, uyalele kwaze kwamanqi. UnguThixo uSomandla, uThixo ophilayo, uThixo okhoyo oza kuzibonakalisa enamandla kwawo bamkholwayo nawo bamthembayo ngentiziyo ezingahlulahlulwanga. Nkosi ethandekayo, ubonile izandla eziphakanyisiweyo eyaba yinto esetyenziswe kobomi. Uyazi umdla uzisa yonke into kuwe kwaye siyakwamkela kuwe ngokholo, ngoba ngenyaniso sinako konke oku nesiya isicela. Sinezidingo ezahlukileyo, siza phambi kwakho sinezicelo. Sinesicelo somthandazo ngabo bonke abangcwele, ngabo bonke amakholo, nangabo bonke abo babangamakholo. Uxolele izono, uphilise abagulayo, sikela abantu bakho, uve imithandazo yethu uze uyiphendule, ngoba uzuko ngenxa yozuko nokudunyiswa igama lakho. Kuwe Thixo ophilayo, sizise umsebenzi wakho, ugqibe ngabantu bakho. Ngokunjalo nangabantu bakwaSirayeli, Thixo othembekileyo, nguwe owaqalayo, nguwe oya kukugqiba ela ngawo lo mhlangano. Ngenxa yelizwi lakho elimangalisayo, qhubeka usikele Afrika, sikele Russia, sikele yonke Europe, sikele ihlabathi lonke. Nika ukuvela kwakho kobabantu ukuze abaninzi kwazi ukufikelwa kubo baziswe bukumkanini bukaThixo. Ndiyakubulela kwakhona ngayo yonke into egameni likaYesu. Amen.